yande joni wittude e min ta capanɗe tati nani habaruji men ni e fulfulde ɗimin Oumou Oumar janganta nder ko e kibaruji men ni. Wakili mawɗo kawjiɗo fi haala leyɗe yaasi noon ni e dow fipirtol mbiyani politique denako ko union européenne noon ni waddi jahangal nder leydi Niger to e Agadez. Kulle bonno mbiyani kulle ano bonɗe yaru yaru drogue noon ni ko watta millionji kampoli siɓe matama ɓe nangui nder jeɗɗirde nana ko horede poli siɓe kanthie o fantini. On keɓan fama dow ko ƴewata dewgal mbiyani leydi manga ɗume yiyete golle yaadeyde tokkomi onan pirtol haalaki nder kibaruji men. Min puɗɗirta ni kega jemma far yande sappo e go'o jemma nder wuro Koddo poste mo jawdar maɓe ni Koddo wuro wondu o kiloji capanɗe jeɗɗi e joyyi noon ni e gallu ñamey dow lawol do so pelle murtiɓe joguiɓe malfe ɓe gaɗi hippitere ɗon en noon ni garɓe dow mottoji noon ni no fantinani kar noon ni gon jawo himɓe jahangal noon ni mo campagne gonni fellama fa waddini mbiyen ni pusol pine makka noon ni nde neɗɗo fu woni maya e nder habaruji ɗimin keeɓi guinam min garta nde min keeɓi goɗɗi. Har ko ƴewata tewtewru talkuru bakni ko waɗa hitane hikkade leydi men Niger duuɓi ɗiɗi e nogay e tati ni nder leydi Niger dimma keɓtol hano keɓagol ko mbiyen ni hara tewtewru duni woni capanɗe ɗiɗi e joyyi dow herme nder fannu jande ano baknoni ko tewtewru mum ko waɗa kega ministre kawjiɗo e jandeji mawɗi andini keɓtol gol noonni hikkani hano ɓoytari heɓa nder keɓtol hano tewtewru talkuru bak noonni e pecce tati dow herme ko ferodiri e rowani nder lawol gotol golni horejo leydi hokki lawol jande tewtewru hisabu to bofi keɓa noonni hoƴite noonni ɓe série D habaru mo Sahel wurtini. Polisi e matame ni kega jeego o lewru juillet ni ɓe deki jungo dow guɓal bandiji nannoɓe kulle bonɗe yaru yaru dorgo noonni ko waɗata kinije bonɗe ujunaji capanɗe ɗiɗi e joyyi noonni tramol e mbiyenni gram crack noonni kando gram uji sappo. Horejo polisi ɓe département mo kanthie fantini wiide nanga lewru janvier warde handen ko ɓurta kinije bonɗe ujune herme e kiloji nogay ko tawa bonka e gram crack noonni sappo kamɓe nangui noonni nani fama ko horejo polisi ɓe kanthie Mohamed Boubacar Soumana o fantini jaadi min Habou Sarki Salay.
Nous avons eu à saisir 20
minangi kinije tramol ujunaji la soji nayi e kinije keme jenay chaka matame e zender minangi fawarde jon nimbe hewbe der mabbe min tawri e wondube dorogo biteto krak ko ata garamuji sappo min gadi fa hande gollal yilade der gallure de nangude yamde sappo yade jura yamde didi to min kebi butigaje tawrade no chonna gineji bondi tano siro ko sukaɓe rewɓe e worɓe jartano wittina ko e mum nder majjum min nangi nimɓe nayo buteleji siro keme ɗiɗi e laso e jeɗɗi kinije taramolɗe min nangi ɗen ɗo ceede mum no mbawi ummade millioji capanɗe jeɗɗi e joyyi nonno drogue biteɗo crak on ɗo ceede mum no mbawi ummade ujunaji jeetati
sukaɓe ummatore ni ɗuɗɗino gomɓe dow moto tawraɓe e sakuru wonduno jaɓe noon ni ko ɓurta kanƴi ujunere iɓe paadi ɗum an nokkure gon noon ni ɓe kalki lawol alarba joyyi lewru juillet sai ɓe cami dow polisi ɓe gaɗoɓe taykaki noon ni ɓe iferuwan noon ni ɗum ɗo ko ɓurta kiloji keme ɗiɗi e capanɗe nayyi e wuro Agadez nani fama ka Ahmed Gonje mbi en ni Gonje maire wuro iferuwan nani fama ko ki Anice Karim.
Cukaɓe ummatore noon dilloɓe cakan tarare tabelot ɓe ɗiɗo dow moto ɓe garana tifude sire gon ɓe garay ifere on abada no waɗo iɓe tawda haɓɓidane e woɓɓe ɓeɓe gari waddande kulle gon ɓe jeyay sire den sey ɓe bini ɓe jawti ifere on ɓe accir sire den gorgal nden ɓe baati e polisiɓe jippinaniɓe ɓoggol gol enden fa ɓe jewta wakkati o noon polisi gon memi basugum sikki ni waɗi ko ɗum faami ko jaɓe tawa nder makko jaɓe du gaɗanɗe ujunere wakkati ɓe pirtino basugum enden jaɓe ɗen enden lima jaɓe duno malfa mawɗo cukaɓe ummatore ɗiɗo ɓe enden nanga kaɓɓa gadda min gaɗi ɓe jara arlit Allah ni wonni ko ɓe nanga
kega maire mo wuro arlite ni hawri jo en ɓangeji tawaɓe nder wuro arlite ni ɗum ɗo gam ɓe ƴeewa dabareji ɗiɓe kani ɓe joɗɗinagam seɓɓintinde fi denako nder wuro gonnon ni nani fama ka Abdourahmane Moly maire mo arlite o hokki jadimin mo tari Abdoullahi.
min kaldi ko darata rafi keƴoron hakkillo fukkingu nder balla ardiɗo policeji huɓere arlitde en den. Min jewtidi e ardiɓe bangeje ɓe en den, no wodi laabi heɓude denaku. Arande ni min mbi'i ardiɓe bangeje ɗe en den, neɗɗo fuu hawre jama'are mum feccira he mabɓe habaru dow fi rafi denaku. Min mbi'i du neɗɗo mabɓe fuu nanga ko watta mosola on en den heɓu, ngam arlita ni no heewi himɓe ɓe gaɗan 300,000. Neɗɗo fuu hi'a wala no ɗo tani laabi laamu leydi Niger ko jomum wadda laamu sattina hemu. Min mbi'i du komiti joɗɗine gan surude ko wadda gacci fuu en banga en gattete dowma nder bangeje ɗen. Min miccintini du ko laabi denaku joɗɗinaɗi fuu baagotol majji ittaka.
Wakili moɗo ni mo Union Européenne ni kenga hawtade e jama'are ɓe gaɗi jahangal maɓɓe agades nonni dow ko ƴewata fi politique dow ko sembintinta laabi denaku nder jahangal ngal ni ko mbi'en ni Joseph Borrell ni waɗi o jurake sarusiji kewɗi ko Union Européenne ɗi agades nonni e nder laamorde laamiɗo nani fama ka o hokki Anice Karim.
Ɗuuɗal sembe balla ka dental pelle leyɗe tuubakoɓe gonno gaddana himɓe leydi Niger fuu ɗo tawa misali har ko darata denaku himɓe aremu en. No wodi du kadi ñibdiji cuuɗi komin gaɗi ngam wallirde himɓe keɓa to jooɗum. Ko watta duni fa handen himɓe huɓere hinde den keɓa to bisira hendu ɗo enden agades du to himɓe tokkira noon jaha leyɗe tuubakoɓe. Gomnati leydi Niger kandu no tawa nder durwo ko watta himɓe acci tokkirde tenere o enden weltare mawne noon to an warde hi'ude ko wona no waɗe e hi'ude du ko pelle leyɗe tubakoɓe ɗe enden gonno ballira leydi Niger di enden. Min jiilaka huɓere agades hinde den, min ji'i du ko deni hiite courant heƴore nder nokkure filla yaadu yeeso mayre
hoyere.
Nder taykaki dow fi ladde e jayani ni ko leyɗe noon ni ko ɓanka mo leyɗe duniya nder fonditol gaɗagol leydi Niger woni leydi herme e capanɗe joyi e ɗiɗa ɓerde leyɗe herme e capanɗe jeetati. Saɗarmaji mawɗi ɗi leydi ɗin godi kan woni hano bonugol nokkuje e baro leɗɗe e dow fi baylol bakaji. Saɗarmaji gonɗi no gadda caɗale dow fi demal hano nder région Motila Beri tawa doso ko woni no wadda caɗale fara keɓol nyamandeji leydi Niger no leydi ndi tawraka e kulle ittoje ko bonnata nokkuje noni ndeni ƴewama do fi ko wawta ɓuyti kulle ko keɓete nder leydi noni pecce capanɗe jeetati dow herme yaago duuɓi ɗiɗi e herme noni ko fi baylol bakaji wawta waddi. Nder mbi'en ni hano jonde himɓe ni kile kewɗe no woodi ɓe bawta ferodiri noonni maabujo kanhe piyo baggu ngam heɓugo faama jaadi min. Hano jaɗo ton Asuman Aboubacar o yewtidi e hoorejo maabuɓe mo laamu tanoto noonni Sankira Garba Mbututu.
Cikuma griyo
maabu feere jom baggu feere maabuɓe golle mu en hawta e gollal fiyoɓe bawɗi na kolli na algeita e ko nandi e muɗum. Minen maabuɓe min lintatana saaroɓe neɗɗo e mamira muɗum faddu asirto ƴoyi ton. Ɗum saabi no joomu wawiri baggu na hoddu minen woni hoore mabɓe saabu kamɓe fiyoɓe kolli na bawɗi e algeita e ɓe minen tawete ɗon ko golle mabɓe weela kano minen ka festa ɓe galaɗo minen mbawi wadde golle amin. Hande ana en jiidi ɗona go'o en jiidi ɗiɗi en jiidi tatina to semi yami filomi faama mumumen woni mamira se en pottowi fuu nanami ɗinta mamirama fuu sey ɗum nangue haynde ɗe joni o joni toyi neɗɗo o andi kam fa andi mamiraɓe am abada yaha e wuuro amin ɗum woni gollal maabo
kaiigrio
ɓaade to mbi'en ni durwotede fina tawade maradi Yakuba Ango ko andira kanto noonni durowo mbi'en ni hano durwo ko keɓol coupe RTL noonni no waɗete nder maggo nanga hannden jeɗɗi yaago jeena lewru chiye noonni batu laawol tataɓere no hoorejo fedde durwoɓe région o taasi o malan o wi région fuu waddana durwoɓe ɗiɗo. Maradi to durwo go wonno waɗe no woodi Sani Habu e Bello mbi'en iila noonni nder durwo goni durwowo maɓɓe mo wuro maraɗi Aibo Hassan wala hen sabi e mbi'en nawnere ko heɓi e kongal makko kelol nonni ɗum doni ɗe mirkintinol rowani kanko heɓi hano coupe mo RTL o. nder kibaruji denni har ko ƴewata fedde leydi de lattol balnoni ko rewɓe ko ɓe ɓura duuɓi sappo e jeetati e 18 noonni no jahan leydi Maroko to lattol bal ko leyɗe duniya noonni ko sukaɓe lokkol ko watte noga e ɗiɗi yaago woranje e goo lewru juye noonni mbiyenni fedde leydi Niger ni no tawate ton en ɗon do har ko ƴewata hawtade ɓe tawa kana nder groupe A noonni hawtade Allemagne Chine e Taiwan noonni ɗum ɗo ni har ko ƴewata fama mum heɓo ɗantani Sulay noonni ekkitowo fedde ɗe ni I18 ni o hokki jaadi men Guruza Magazi fama.
Nous on veut faire une bonne prestation.
Mi jidana wadde golla lobbal gan teddide leydi ami sabu seni wi ama fottere ko leydi adunaaru pelle kewde no jahanton no wadi du fu fedde goni hepta coupon wodi du fa handen pelle gadoje golle lobbe no anditite denne miden taba der wadobe golle ngengude fa fedde amin latol bal heba wi'e no wodi battane baka fottere den wala hen min keban lawal yaade no kuje gom latoyde ama wiide no min bawi hebde kopo am na mbar jari nokku tatabo am wana ko hoyno yeso pelle latol bal mawde den Allemagne no tawa nder sigilibe latol bal wodi Angleterre du rewbe men latobe bal ben boyi denne Niger no yahanno ekkitoade to be mbi'o min dantani mi wadi hunde ko haydini
le miracle.
Non non ni har ko ƴewata bi en ni yewtere men pindinol ni har ko ƴewata fina tawa bare bari be non ni deni dewgal no wadi ibe tawra e aadaji biddo debbo no dewle bangaado on ni no suboto yaadeida mawdo bi en ni mawno bangaado on non ni kando imo wodi no kure mawne der fi dewgal gal non ni nani fama ka Hajiya Hawwa gondudo andal do fi fina tawaji barbare be non ni o hokki jaadi
Lady Mangari der filla dewgal moy subete watte yaadeida inna suudu bangaado
yaadeida kaw woni mawdu bangaado der fulfulde no wi'e inna suudu neddo deno fay dewlinde suka mudun debbo sedu watta minirawo bangaado nyanne dewgal makko mo suba on en kala tantomo mawnirawo na bien inna suudu kawi ete yaadeida der fina tawa manga de dewgal suka debbo no wade der dendira e makko na der bibbe higiraabe saaro e makko kawna de suba nyanne cubaado on du fe dewlede be debbo on en mo latani kaunade kan fay latana demo yaadede geccire de battu dewgal ki enda wadete higiraabe suka gorko pa dewlu demo no garantu esira e mu ben gada tendere der gadol tender dedu noodi al aadaji dibe kokkata yaadede on nyanne bangaado on en wadi balde tati wuro yaadede na biye inna suudu o yaarete o wadanam be bita subaka on en lasardu o wadana be nyiri bura busko eli o makari bangaado en no nodda inne gorum faade tati deddu nyaama nyirdi en dan de o nodda inne gori ko nyirdi en saydi jukkane kudoli wala nyaama e duni de o wali wuro yaade da on en jangi tore lasar on en sey yaade da on e wurtina mo yaasi wattana mo lalleri du wara e du wama e du yima sey kasen gada majjum jemma o so e wuro yaade da on en o suudo e nokkure gum sey du yaada bagu e algaita idun fiya idun rartamo de o yaare wuro ma de o yara ma wuro mabbe sey yaade do on endan waddana mo gineji ana sewuje jandi gude e ko nanni titta de dun timmini dewgal gal enda yaade do on en kayar tamo to gori ko kasen der geccire aran der de en fu yaade do on en wadanta be nyiri
yaade da zatta da hashi
yaade da inna suudu on sey kawta do he bangaado on inna goto baba goto nanoy
baya ba
kana maunira e makko be orinda latan tomo yaade da der dendira e makko namo wadani kaunada minirawo bangaado dedu o wadana e goddo se o suba der lenyol makko mo buri narude latanomo yaadada
tamata yaadeda
to madalla do min timmini habaruji men se jebtu don habaruji e hausan kore mo mutari Muhammadu yottinta gada habaruji din fu kitno don batu joda kale mo moktar Muhammadu yottinta kertento jam hirti